angel in his army. Kota nyazi smart, unkuzele umyameni. Ungijongile ube inkanyezi, ube inkanyezi phezu wekhanda lami.
Wenkulu